Bobo made it.
Fire!
Maliza mishe mishe unipitie, kabla ujatoka unitwangie. Kuna chodo tujichinje, kuku wengi ujichinje. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Agwe miangu choni msanga miseni tena. Michezo shimoni kichanga ukopeshwi tena. Nisibaki changama, oh changama. Ushikane mashati tuje pigana. Nagiza ndama leo na choma nyama. Uchu mchana mchana naona mkiminyana. Fanya bidi, jitahidi. Ufike mida kigiza tufaidi. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Wengi ujichinjie. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Tangu underground kabla sija blow up. Let me ni kwa hizi sound watoto wa town watu wata show up. Nilipo na kembisha crowd visiki nka vingowa. Le simple na kanvisha crown bish nka itowa. Wakwapi mashpapi wa jekati slow slow. Ulese montaki usinfate happy usinforce force. Heku unatembea kampoto kiss me bafa. Nyumba uteketea kwa moto haina shida
mfa. Tuka blow up,
tuka blow up. Tukalipuke bwanangu mambo so power.
Nighty tuka blow up,
tuka blow up. Chiche jingi mixer jingi adi una throw up.
Yoni tuka blow up,
tuka blow up.
Tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Wengi ujichinjie.
Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Bobby Daddy.